golden time because there is no any other thing that is worth it to be exalted. It is only the name above all names. That if the name that is above all names, name every knee in heaven and even under earth, every tongue confesses that Christ Jesus is the Lord. That is the name worth it to be exalted.
Ntaudi ya mtengo wacho wabatari chifuani, ntawi njele, kumachua za zina limozi roka, zina limozi njele, kufika. Kina limele limangoti la churidwa, maondo onse ama funika abuade, nima lini onse ama funika vomeleze, kutesu ndiambwe, kuchita ule mungu atate.
And the tongue of the elected sinner, the bar, the knee of the elected servant, elected sinner, sees that it is worth it for him to be exalted, and it is worth it for him to bow before it.
Ndiboto kwa hiyo amene ndio chimo sankhidwa bondo lache komanso lilime lake limachiona kuti ndichabu ino kuti lilime ro livomereze komanso bondo lake limugwadire iye popeze ndio posa zinthu zonse.
We never plan or tell the people, commanding the people to bow, because bowing before God is not physical doing or physical practice, it's the inward practice.
Ndipo sitimakhala pansi tikuchita kukonza ndondomeko kapena kuphunzisa anthu kunena kuti amugwadire ambuye ayi chipa kumugwadira ambuye ndi chinthu chimene sichimachitika ndi thupi ayi koma chimachitika kuchokera mkati.
I remember those preamble time for the time of worship. We were encouraging the people that now this is the time of praying, this is the time of praising, this is the time of worshiping. Let us bow our knees before the Lord. Let us lift up our hands. We were directing the people to do the thing that thinks it's the right thing of worshiping the Lord.
Ndikukumbukira bwino nthawi ya kumbuyo koti ndikupangadza chipembedzo timakhala ndi nthawi imene timawawuza anthu kuti ino tsopano ndiye nthawi yopemphera, nthawi yopembedzera, tenti mulambireni Ambuye, nthawi yabwino yomulambira Ambuye ndimene kumaona ngati unali kuti pali nthawi imene munthu wina akhoza kuyiona ndi kumsogolera nzeche kuti ino nthawi yabwino kuti timulambira Ambuye.
That way of conducting the thing that we're doing is that it's established as the way of worshiping the Lord. Why was just done before the Lord?
Machitidwewo ameneuwo, makonzedwe ameneuwo, amaoneka ngati ndiye kupembedza kuona, ngati ndiye kulambira kuona, pamene ni ndowe zenizeni pamaso pa Mulungu.
But a sorrowful thing is that the one who is in that journey, it is very difficult for him to see the darkness of what him is inside of. But when it is God to open your eyes or our ears, it's when we hear and see that it is worth it for me to bow before the Lord and to be snatched out from the hands of the devil.
Ndipoto chokondweleza kwambiri nchonena kuti mukamayang'ana amene anali mkati mwa machitidwe a mtundu umenewuwo umaona ngati kuti zinthu zimene akuchita zokondweresa Mulungu ndi anthu amene ndi akhungu ndipo kukhala mmodzi wochita utulusidwa kuchokera mu zimene zozo ndikukaona kunena kuti zimene ndali kuchita zija ndi ndowe ndi chifundo chabe cha Mulungu.
So many thanks to God because it has pleased him to be in that way.
Ino timomuyamika Ambuye kwambiri chifukwa chinamukomera kuti pakhale machitidwe amenewowo.
We have been in the book of Ezekiel now for some weeks, and it's a continuation of Ezekiel chapter 37.
Monga tutakhala tili mbuku la Ezekiel chapter 37 kwa ma wiki ndithu, alero litikhala tikupitirizabe buku lomwelo la Ezekiel.
And here we see how a sinful elected sinner knows that it is waiting for Christ to be exalted and to be worshipped.
Ndipoto apa tikuona sopano mmene munthu wochimwa osankhidwa akuchionera kukhala chofunikira choyenera kumulemekeza Khristu.
Without this, then there is no true worshiping of our Lord Christ Jesus.
Koma popandatu izi palibe kupembeza kuona kwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
It starts with the Lord, it continues with the Lord, it ends with the Lord.
Zimachita kuyamba ndi Ambuye, zimavidi amayena mazipitiriza so ndi Ambuye ndipo sapamaliza ntchito yonse ndi Ambuye.
Let us go back to our text, that is Ezekiel chapter 37, verse 9 downwards.
Ndiyo na tiangane ni mbuku limene tikuyanga na Lola Ezekiel chapter 37 ndipo tikukhala timu ndimeyake ya 9 yokutsika pansi.
Last week we started from verse 7 to 9 and we just start from 9 going downwards.
A wiki yake ijayo tinayambira mu ndimeya 7 kufika pa 9 ndipo lero litiyambira pa 9 ndipo kutsika pansi.
Whereby it says, then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy son of man, and said to the wind, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon this frame, that they may read.
Nenera kwa mpweya, nunene, nenera kwa mpweya, nenera, wabalwa ndi mtu iwe, nuti kwa mpweya, atelwa mpweya Yehova, iza mpweya iwe, kuchokera kumpebo zinai, nuziro kedwa awa, kuti akali ndi moyo.
So here we can see the Lord is telling Ezekiel to call from the four winds, the wind that will make the slave to be alive.
Ndetu apa tikumuona Ezekiel akulankhula mawu amene anawuzidwa ndi Mulungu kunena kuti anenere kwa mphepo zonse zimene mphepozo zikasonkhanisidwa zimene zipangise iwo ajopedwa chakulankhani ndi moyo.
Here we see that it is not the way of Ezekiel because nobody can cause the wind to come where he is.
Izitu zikungoneseratu kuti isinali ntchito ya Ezekiel ayi palibe munthu amene akhoza kulamulira mphepo kuti iyende.
Because you can't say that the wind come here, wind goes this side, nobody can direct the wind.
Kulibetu munthu amene akhoza kuuza mphepo kuti ayenda chonchi, yenda chonchi, ayi.
Again, speaking to the wind that's come to this, it's another thing that is very difficult for a human to understand.
Ndiponso kuuza mphepo kuti bwera mphepo iwe nulo we umu. Ndiyo chovuta kwambiri chimene munthu sangathe kuchichita ulo kuchimvetsesa.
Because number one, nobody sees the winds.
Pachi ndiyamba njete palibe munthu anaona mphepo.
And if nobody sees the winds, it means it is so difficult to see where the wind is or call where the wind has spread to come where you are.
Kutandauza kuti ngati munthu sanaionepo mphepo, nkovuta kuyitana mphepo kunena kuti bwera mphepo iwe kuchokera kumwe uliko.
I remember John chapter 3 when Christ Jesus was teaching Nicodemus, he speak this.
Ndikumbukiratu mu Yohane chapter 3 pamena mbesa mamphunzisa kuti mwana mulankhula apo sunkhani.
Because he said John chapter 3 verse 8.
Mongane na mu Yohane chapter 3 ndi mega 8.
Whereby he says the wind blows where it is. And thou hearest the sound thereof, but canst not tell where it cometh and whither it goeth, so is everyone that is born of these spirits.
Mphepo iomba, ati mphepo iomba pomwe ifuna, ndipo kumva mawu ache, koma sudziwa kumene ichokera ndi kumene imuka. Chotero aliyense obadwa mwa mzimu.
He says, so is everyone that is born me of the Spirit.
I would in many moments, in many aliwina aliense, I mean, nobody of Mamzimu.
Borning of the Spirit.
Badwa Mamzimu.
There is the wind blowing, and you never know where it is listed, but just hear the sound thereof, but difficult to tell where the wind is. And where is it going?
Auri pali kuomba kwa mphepo kumene kumachitika, ndipo Yesu umatsakuiona ulokuziwa kumene kuchokera ndi kupita.
Here it never shows the four cardinal points where the wind come up and going, but it is just showing that there is a wind to blow. But very difficult for a man to know where it is said and hear it. But not difficult to tell where it comes.
A ababadusa akakotokozera mtunga pangoja zimene zikuchokera mphepozo koma nkone kuti mphepo imatha kumamvera munthu kunena kuti munthu akuzozona kuti kuli mphepo mphepo ikudusa koma sungathe kuzoona mphepo ikuchokera uko.
Now when we go back to Ezekiel chapter 37, we saw here the Lord is commanding Ezekiel to prophesy for the winds to come.
Ndiyo tikabwerera kubuku la Ezekiel tikumuona tu ambuya akumuza Ezekiel kuti nenera kwa mphepo kuti mphepo ibwere.
Why is the need of the wind to come?
Chifukwa chani kunafunika kuti mphepo ibwere?
It is the process of warning of the spirit of the Lord erect the righteous sinners.
Imene itu ndi ndondomeko ya mabadwidwe ayo amene ali mu mzimu koma ndi onthu ochimwa osankhidwa.
Because if there is a elected sinner somewhere, there is a process, there is a wind to blow it, so that it brings spirit to the dead bodies, to the elected sinners, but not yet regenerated, and see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Chifukwa ngati pali ochimwa osankhidwa, ngati pali ochimwa osankhidwa, ndekuti pali ndondomeko kapena kuti dongosolo ya mphepo imene iti ibwere kukaomba kwa mpweya, mpweya amene ukaombe kwa ochimwa aja, ochimwa amene ndakufa aja, amene mzimu asanafike mwayo, kuti mzimu uja ayambe kuchita chita mkati mwayo, kufunza kunena kuti pakhale mphepo imene iti iombe mwayo ndi kuwadzusa.
Because when the wind was breathing, it was breathing upon the slain. It means there was no life in the slain.
Chifukwa pamene mpweya ukuzidwa, ukuzidwatu pa anthu amene ndi ophedwa, chifukwa palibe moyo pa iwo amene ndi ophedwa.
If the spirit is not blown upon the slain will never hear the word of God.
Chifukwa ngati mzimu sungachite kuomba pa iwo aja amene ndi ophedwa aja, ndikuti palibe ophedwa amene akhoza kumva mawu a Mulungu.
And I remember the Bible says in John chapter 10, my sheep hears my voice.
Kumbuka bwino monga kuna lendera mbuku la Yohane chapter 10 kunena kuti nkhosa zanga zimamva mawu anga.
The blowing of the wind is the burning of the spirit of the erected sinners that were slain before the spirit of the Lord is revealed to us. We see nothing, we are dead.
Ndipo kuomba tu kwa mphepo ndi kubadwa kwa mzimu kumene kumachitika pa iwo aja amene ndi ochimwa amene anali akufa chifukwa popanda mzimuyo ifeyo ndife akufa ifeyo tilibe moyo.
Because Ephesians chapter 2 verse 1 says, and you have quickened who were dead in trespasses and sins.
Chifukwa mbuku la Efeso chapter 2 ndimayake auna ndiyambisa kunena mosindika bwino kunena kuti ndipo inu anakupasani moyo amene munali akufa mzola kwa zanu.
Quicken. It means before it pleased God to reveal Christ, we are dead in our trespasses and sins. But it is only when it pleased God to erect us and draw us, then when Christ was raised from the dead, that day on the cross day, you were quickened together with him.
Akamanena tuzonena kuti anakupatsani moyo amakatanthauza kunena kuti poyamba Kristu asanaonekere mkati mwanu akapena asanaonekere mkati mwanu ifeyo tinali akufa ndipo zinaita utenga Khristu kuti peza ifeyo tili akufa choncho kuti dzusa ifeyo kuti pasa moyo kudzuka mwa iye.
Again when he says you have been quickened and together with Christ the one who was dead in the trespasses and in sins, it is showing where we are coming from. That we are nothing better, that we are nothing good, in us there is nothing that we can point that is better than, but it is only by the grace of God for us to regenerate or to see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Ndiponso tu akamani nazonena kuti inuyo anakupasani moyo pamene munali akufa ndi zola kwa zanu pamodzi ndi Yesu Khristu akukationesera kuzimene ifeyo tinali poyamba Khristu asanabwere pa ife kunena kuti munalibe kanthu kena kalikonse kamene kanali kabwino mwa ife panalibe moyo pa ife popanda Khristu koma pamene panakondweresa Mulungu kupereka mwana wake mwa ife pamenepo pamene ife tinakakhala ndi moyo tsopano mthupira chira Yesu Khristu ndikukaona kukongola kwake. kwa Yesu Kristo.
What happened to us before he quit Hendias?
Kodi jina kijika nchiani kwa ifeo ya asa ntipatemwa.
That is verse 2 of 2 Ephesians, whereby it says, where in time past, you walk according to the codes of this world, according to the prince of the power of the earth, the spirits that now what they have given the children of disobedience.
Kwa boneka mundime ya chiviri ya Efeso chapter 2 yo yomwa kunena kuti zimene munaenda mukale munga mwama endedwa dziko lapa sikino munga mwa mkulu wa ulamuliro wa mlengalenga wa mzimu wa kutsa sopano mwa ana akusamvera.
So is the Christ Jesus who quickened us, the ones who were dead in the trespasses and in sins.
Ndiyema tu ndi Yesu Kristu ameti ane shiro tipa samu ife kutu jinsi ifeo ma mene mpe zinari ya kufa mtuwa kwa zati.
That's why when we go back into the book of Ezekiel 37 verse 9 again it says,
nikifanya katika mwere na mbuku lomati kia ngana la Ezekiel 37 ndi mege ya na ili akuti.
There was a need for the priest upon the slave.
Pangali nubo funi kila kwa mbili pa mpwea kutu uobele kwa yuwa jamile nuopelwa.
Who are these slaves?
Kuna upelwa ondani.
It's word by word because God erected and loved them and Christ came and died for them and the Spirit of God came and regenerated them. These are the slaves. Erected sinners, rest blind, but because of the grace of God, open their ears and eyes and see Christ.
Iwo watu ndi mmodzi wanthu ochimwa osankhidwa amene Yesu Kristu anabwera kukawafira ndipo mzimu woyera anawapatsa moyo anawaonesera kuwala ndipo amene wowo ndi amene amatchulidwa zinena kuti analandira moyo kuchokera mwa Kristu Yesu.
Here let us see the result of the breathing from the breath of God.
Ndiyono tapia nchione ni sono zosatira za moyo umeno na kuperekelo pambuwe kwa kuombera mpwe ya uchokera kwa mulu kwa mpwe ya uchokera kwa mulu.
They said that they may live. We live by the breath of God, blessed by God, coming from God, working it, doing it by God himself.
Kwa kunena kuti akale ndi moyo, kuti zima kala ndi moyo ndi mulungu, tima enda ni kugira nshitu ndi mulungu, tima chita zonu ndi mulungu.
The breath of God is life.
Ndi mpwea wa mulungu ndi moyo.
Without the breath of God, we have got no life.
Kwa banda mpwea umine wa mulungu kulibe moyo.
And in him there is all fullness of the glory of God upon the earth.
Kutu kwa iye, kulichizalo chonse, shaule miru ni mada mandoba, usankidu ashe.
Because John chapter 1 verse 4 says,
Mungala mkulambuku la yohani chapter 1 indimea follow ya kuti.
In him was life, that is Christ Jesus. And the life was the right of men, that is Christ lighting upon the men. Verse 5, and the right shineth in darkness, and the darkness comprehended it not.
Ati mwaiye munali moyo apatu akulankhula za moyo umene unali ndi Kristu ati ndi moyo uwu unali kuunika kwa anthu kusenza kuti Yesu Kristu ja anaonikira pawa ndipo kuunika uwu kunawala mdima ndi mdima uwu sunazindiki.
Here then it fully shows that even if the light lightens is the darkness, it is very difficult for darkness to comprehend it, because comprehending it, the things of God, it takes God himself to do the work of helping the needed sinner to comprehend things of God.
Ndiyo apa ukala nkula za kuunika kumene kukuwala mdima. Kumabe mdima wo osata kuzindikira kuwala ako. Chifuwa chonena kuti kuzindikira mungu. Kuma chita utengira mungu mwini wake. Maloma ya kuti mundu hoshima nzindikire mungu. Sima chita utengira mungu. Alitaka zifumbu. Se kwa mtu yekuta mziwe iye.
We can never manage to comprehend God, to comprehend Christ. Only when he brings God to translate Christ Christ or to recognize him dealing to us many is when we can see that this is Christ and his way to be enjoyed.
Komangari kuti achita kugomera mulungu mwini wake amena kodzo kuvhumbulusa nzimo yake mai kuti apunzisa Kristu pamene tikodza kuziva kuti Kristu amene ndiyekhayo amene aliwoyenera kulandira ule mwini matamani.
I remember that previous time when I was in Pentecostal, when I go to the theological seminar, the Bible school.
Ndikukumbukira bwino nthawi yakumbuyoko ndikupanga za chipentekosti pamene ndinapita kumapfunziro za mulungu ku sikulu ya Malemba.
The word claimed to be my teacher. You were saying that I want to teach you about theology. And you said about theology that is God and the Roger that is God.
You know, and
and here, it brings sorrow to me that the right person was trying to let me study God, like him can help me to study God, while it is very difficult for one to comprehend God if you don't know, it is not God who revealed himself to us.
Ndipole roli ni mali ndikamaona ndikamakumbukira zimene zinimazimvera chisoni mkati mwanga chifukwa munthu amene anali wakufa kapena kuti munthu wochimwa monganso ineyo amanena kuti akhoza kupfunzisa zinthu zokhuza mulungu pamene malemba amanena kuti palibe munthu amene akhoza kumziwa mulungu ngati si mulungu mwene wakapha kuzivumbulusa kwa munthu.
How foolish was my soul depending and believing a human being that can help me study God and know God.
Kumati kupusa kwake kwa munthu kumaoneka pamene munthu amakhala ndi chiyembekezo ndi chikhulupiriro pa munthu mzati kuti akhoza kuphunzisa zinthu zokhuza mulungu ndi kuziwa mulungu.
Thank God, because today I can say that was done, that was my genesis, nothing good from that side.
Kumati ayamikire mulungu chifukwa tsiku lalero ndikhoza kulankhula mosindika bwino kunena kuti zimene zija zinali ndowe. Kumabe mulungu analola kukhale chiyambi changa kuti ndikazindikire kuyipa kwanga.
But when I'm saying that this is foolish, it's when masses of people are paying lots of money to go there and study those and claim that these are the good things for them. But when it brings to God ready to open your ears, it's when you start hearing and seeing that this is nothing but just the ritual and foolish before God.
Kumati pamene ndinankhula apa kunena kuti zimenezizo ndizopusa chabe zimene anthu amazisunga ndikuzikhulupirira pano tinena pano alipo anthu amene ali pakalapakala kukalipira ndalama zawo kumasukulu amenewo ndikumakaphunzira zimenezo ndikumazimva zonena kuti iwowo akula muzimu waphunzira zinthu zokhuza mulungu chifukwa kuti ndi anthu aphungu komabe ngati kuti ankomera mulungu pamene mulungu amayamba kudzivumbulusa yekha mkati mwako ndikuzindikira kunena kuti zimene zija zinali ndowe chabe sima wa mulungu.
They said they never comprehend God. It means nobody can comprehend God. We comprehend God through Christ. The revealed and the true living God revealed in the scriptures.
Malipaka kulankhula bwino kunena kuti sana mzindikira mulungu kapena kuti sana zindikira kuoneka kusenza kuti palibe munthu amene akhoza kuzindikira mulungu ngati sikukachita kukondesa mulungu mwini wache kupereka mzimu wache mkati mwa munthu uja kuti ayambe kuzindikira Khristu pa chipidwa wapezeka m'malemba.
Again, here it is God who was working on calling the wind, and he was more sovereign in directing the wind that is unseen to be called by power and come into the slave, and the slave came alive. We are saved by grace and grace alone.
Ndipotu apa tiona tsopano kunena kuti inali ntchito ya mulungu mwini wache amene amakayitana mphepo ija kuyisonkhanitsa mphepo ija ndikuti kwa usiipereka mphepo ija kwa ophedwa cha ndiophedwa cha kukhali ndi moyo ane tiketiti ndi moyo chifukwa cha mulungu ndipoiwa ndi mulungu.
What do you think a slave would have said after being breathed by the breath of God?
Kuti kuganiza kuti wacho ophedwa aja akanalankhula chani pambuyo polandira mpweyo wochokera kwa mulungu ndi kukhala ndi moyo.
He would have just come and sing a song, Amazing Grace, how sweet the sound.
Oh, tu chimena kana chita, kapena chimena kuzo chita, chitu chimozi choka, kudzuka, ndiku imba nyimbo, chisomo choka, choda kuisa, chimena chandi kulumusa ine.
Chiso, Adidida kala kumamba ako, zaka zikwi zipi, mazakala zaka zomwe, toko za mulungu, chisomo chisombo nila, kam toko za mulungu. So the question might be, where is it posted?
Ndefu so mkumanena ulinanga uzita mandira kulikuti.
It is forbidden.
Kwa jo tsedwa.
Because here the flesh is having nothing to compromise or nothing to say, but just bowing and saying, grace, 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 more grace always. No works, no whatever. Grace and grace alone. That is Christ Jesus.
Chifuwa biwa, amene ndo tebe, kumasiwa nola ndila moyo, alindiki nishimozi joka jola nkula, ndikisomo, 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 ndiko, senda wawo, ndikisomo, ndikisomo,
Christ, the grace, will always increase and increase. He who might always be decreasing and decreasing. And wheresoever he is reading from the Bible, from the scriptures, he will just see grace, grace, and grace alone.
Yes, Christ is going to say,
I remember one day somebody asked me, why do you and how do you find grace in the scriptures? And why do you just preach grace from the scriptures? I answered him by saying, grace is more and is more. It is always increasing. Whatever I read, I just see grace and grace alone. And this grace is nothing other than, but it's Christ Jesus.
Ndokumbukira bwino munthu wina anandifunsapo kuti kodi zimatheka bwanji komanso zimakhala bwanji kunena kuti mukamawerenga malemba muzingolankhula zachisomo chisomo zimatheka bwanji kuti malemba muzipeza muchisomo ndiye ndinamuyankha kunena kuti nthawi zonse paliponse pamene ndikuwerenga mawu chisomo ichi chimakulisidwa mkati mwanga chimakhala chikukulira kulira mkati mwanga ndipo chisomo chimenecho sichinanso ayi koma ndi Yesu Khristu.
Let Christ increase upon your life and you decrease always before the Lord Christ Jesus.
Nani Kristo akule moyo wanu ndipo inu muchepesere nthawi zonse pamaso pa Ambuye.
So here is the song of the slain to come arrive after the bliss of God, the word of God upon them, they will just sing it, bless and bless always.
Inde nyimbo ya iwa jamene ndo pedwa kumaso pano alandira moyo pambuye pa Ambuye akuombera pa iwo kupereka moyo namakhala ndi moyo azayimbadwa za chisomo chisomo nthawi zonse basi.
Verse 10. So I prophesied, and as he commanded me, and the bliss came into them, and they leaped and stood upon their feet, and a exceeding great army.
Mwemo ndima yake ateni kukutiko chapter 77 akuti mwemo ndinanenera monga anandiuza ndi mpweya unaona ndipo anakhala ndi moyo nayimirira chiliri gulu la nkhondo lalikulu ndithu.
Here the breath of God has fallen into the slain, and the slain have been lived, and they are alive.
Abatu sopano ndi pambuye kuonena kuti mpweya wauzidwa mwayiwo aja amene ndi ophedwa ndipo tsopano ophedwa aja adzuka akhala ndi moyo.
Another thing that the first thing that the slain became alive did is upping themselves by the Lord Christ Jesus on their feet.
Ambe chichoyamba chomwe chikuonekerano pambuyo pa iwo aja amene akufa atalandira moyo tsopano atadzuka kukaonekera kuti akukayimirira chiliri pa mabazi a Yesu Khristu.
When they said that they stood up upon their feet, it doesn't mean they used their ability to stand up, because before the grace of God came in upon the slave,
they were powerless to up themselves.
The coming of the bliss of God upon the slave is the bringing upness of their feet, the slave.
Kubwera kwa mpweya wochokera kwa Mulungu umene anaomba pa anthu akufaja ndi kumene kunali kupereka kuyimirira kapena kupereka moyo udakhoza kuyimirira iwo aja amene ndi awakufaja kuti akhale ndi moyo.
God lays them up on their feet.
Kulankhula kuona nkunena kuti Mulungu anawayimiriritsa pa mapazi awo.
Now here there is a counting of He slayed me, he came alive. It says, I'm an exceeding great servant. When they said exceeding great
amen,
it means the known number by God himself raised up, let there in the valley stand up and bring glory unto the Lord.
Exceeding
great number, it doesn't mean that God didn't know the exact number of them in the valley. An exceeding great number. It means they are human beings who could have never managed to count the number one by one of those God erected and raising them up.
An exceeding great number
stands for God that he knows the exact number of those him erected and Christ came and died for them. And the Spirit regenerates them. He knows them very well. Then he said unto me, that is Ezekiel spoken by God to him, Son of Man. These bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our paths.
Ndimeyo maliza ya tukula lero ndivesi yake ya rezenio bula ezeku chapter 37 ya kuti pamenepo anati kwa ine kusweza kuti Mulungu anawankhula ndi Ezekiel tsopano wobadwa ndi munthu iwe mafupa awa ndiwo nyumba yonse ya Israeli taonani akuti mafupa athu auma chiyembekezo chathu chatayika talikhidwa.
Here it says these bones are the whole house of Israel, all exact numbers of the house of
Israel.
So the exact number that is the whole house of Israel are described here on verse 1 of the 7th chapter of Ezekiel.
Ndeno chiwerengero chonse chabwino cha nyumba ya Israeli chikukaonesedwa mu ndima yake ya 1 kapena chimene chichaonekera mu ndima yake ya 1 ya Book of Leviticus chapter 37.
Whereby it says, the hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley which was full of bones, scattered ones. Who are these? This is the house of Israel.
Kwa njala Yehova, nani kakwa? Kwa nane mzimu wa Yehova, nani kankati mwashigwa, ndi chocho zala, ndi mafupa. Ndipo nani piti sabamene bubo zungu nila ponse, ndipo taonani, anari au nyingi, pachigwa pansi, ndipo ana umisa, amena uru ndia mafupa, ana Israeli, amena mwazika mchigwa.
Our bones are dried. Our hope is lost. We are cut off for our past. Christ is our hope. Our hope is lost. Christ is our hope.
The kale kuti chiyembekezo chathu chatayika koma tsopano kuti Yesu Christ ndiye chiyembekezo chathu.
He is our everything.
Iyeyo ndiye chilichonse cha ife.
The hopeless meets with the hope and stays in the hope.
Munthu wopanda chiyembekezo akukumana ndi chiyembekezo ndi kukhala mchiyembekezo sopano.
And there is nothing that one can speak but being glad in the hope met by the hopeless and sing songs of glory to the hope because he is worthy to be blessed and be exalted and be worshipped.
Kumbulibe chitu china chimene wina amene akhoza kuchita munthu amene analibe chiyembekezo pamene wakumana chiyembekezo koma kuli chomwe akhoza kukhala nacho ndi kuimba nyimbo zokha zolemekeza ndi zokweza chifukwa cholandira chiyembekezo cha moyo.
The title of the message of today, Christ our hope.
Munthu wa uthenga wa tsiku la lero ndi Yesu Khristu chiyembekezo chathu.
Without Christ we are hopeless.
Kupatitsa amene ife ndi fopanda chiyembekezo.
Without Christ we are nothing. Without Christ there is no change. Christ is the head of his church. He is the genesis and source of his church. Nothing to speak of our own but Christ. Let Christ speak for himself. Because he is the genesis, the base of our hope, of our Christianity.
Yehova sakala bodu ziruzina zola nkula zaife zoro zaife doka aiko malekani kuti Kristu wadziyan kulileka ukala yeyo maziko ndichi kazikiso cha mpingo wache.
Preach Christ in his season, even out of season. Christ, Christ and Christ alone.
Lalikilani Yesu Kristu mnyengu yake kapena upanda nyengu yake Yesu Kristu yekabati.
As we conclude, let me tell you, brothers and sisters, that Christ is the only hope of the elect. Christ, our hope.
Christ,
our hope. Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship that the Lord gave us today. Dear Heavenly Father, we thank you because of this tremendous time that the Lord gave us. Thank you for making it possible that we meet in the close and worship, exalt, and bless your name, our living hope. The hopeless meet with the hope in the close and started seeing it, that it is worth it to be exalted. We glorify your name and we bless your name. Thank you that you are the only one who manages to breathe on us and let us stand on our feet and continues preaching this gospel without compromise. We thank you, we bless you in the mighty name of Jesus, the crucified one, we pray. Amen.